Mukama yebazibwe nnyo, balamusizza amakya ga leero, nebaza nnyo Mukama abukeeza gye tuli. Nsaba nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, twongere ekiseera kino gy'ali n'okwebaza. Nti twongera okwebaza ennyo Ayi Mukama, kubanga buli ekyawandiikibwakyo kirina okulungamizibwako, era kigasa okuyigirizanga, okunenyanga, okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Era kubanga ekigambo kyo kiramu era kikozi nnyo, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiza kw'omutima. Twewaayo gye kiri Ayi Mukama, otukolamu omulimu gw'okitumira olunaku olwaleero, obutatuleka kye kimu. Tugaana sitaani, enkweze, emitego gye n'obulimba bwo, gezaako kitubbako oba okukitubbako mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli mu kuwaayo eri Mukama kigwanidde, tweweeyo gy'ali. Mu kuwaayo eri Mukama kigwanidde, tweweeyo gy'ali. Ng'okusinga tugenda kusinziira mu kitabo ky'Okubala essuula ey'ekkumi n'ettaano. Twongera okwebaza ennyo Mukama Katonda waffe olw'otutuusa ku makya ga leero nga tuli balamu, ate mu kubeerawo kwe mwe tukuŋŋaanidde okussa ekimu mu Mwoyo Omutukuvu, nga tumusinza mwoyo ne mu mazima. Ku lwange kamwa koogera, buli we tutuuka mu wiiki esembayo mu mwezi, ntera okusinziira okwekaka mu mwoyo, okufuba okutuukiriza ebiŋŋwanidde mu mwezi ogwo. Ntera nnyo okupima sizoni z'obulamu bwange mu myezi ne quarters. Nkikola mu kyempita 7 makes 7, oba wenkivunula mu Luganda, omusanvu gufuula musanvu. Nti nga Mukama Katonda waali omukulu era Mukama Katonda omubeezi wange, anansobozesa okutuukiriza okwagala kwe mu kisa kye ekingi. Tera okubaamu n'okusiiba oluusi n'okusaba, naye okweyawula, kubanga nga mumanyi embala zaffe ez'obuntu, tugwa ne tulemererwa okutuukiriza emirundi emingi bye tuba teeseteese oba Mukama by'atwagaza. Naye nga nze we gutera okutuuka nga ebula ennaku musanvu omwezi gugweko kye ntera okukola. Ate nga bwe nkyogedde bukya mwezi guno gutandika, naddala eri abasabi bengabana nabo ko ku mutimbagano, nti omwezi guno guba gwanjawulo nnyo mu nsi y'omwoyo. Guno omwezi ogwa Oktoba gwe mwezi mwe tugwanidde okufuba ennyo okuyimirira mu miwaatwa, awamu n'okwegayirira ddala amagenda gaabo n'ebyo Mukama byatuvunaanyizibwako, okuba n'okweyongera mu kwagala kwe okutuukiridde. Tekikwewuunyisa nnyo bw'obanga okyetegereza nti gwe mwezi bannaffe ab'enzikiriza y'ekikatuliki mwe basabira essapule, gwe mwezi ebyoto mu bifo ebitali bimu mwe bitera okukolerera obutakoma okutuukira ddala ku ng'asatu mu lumu Oktoba. N'olwekyo naffe tulina okutunula tusabe, watch and pray, tusobole okuba nti tuyimira mu watu awamu n'okwegayirira amagenda gaabo n'ebyo Mukama byatuvunaanyizibwako, okubanga byeyongera okutuukiriza okwagala kwe okutuukiridde, nga we tutera okusaba mu ssaala gye yatugamba okusabanga nga tuyigiriza nti obwakabaka bwe bujje n'ebyayagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa wa mu ggulu ewali obuyinza bwe obwenkomeredde, bwe yatugamba nti babiri oba basatu bukye banakkiriziganyizangako ku nsi kinaatuukirizibwa mu ggulu awali ensibuko y'amaanyi ge gonna. Mukama yebazibwe. Nga tweyongera mu kusomesebwa kwaffe okuva mu kitabo ky'Okubala oluvannyuma lwa Musa eyakiwandiika okutebya bwe gwali ng'abaana ba Isirayiri bajeemye okuyingira ensi ensuubize olw'obutakkiriza bwabwe, nga bwe twasomye omulundi ogwaggwa, ne basalwa ogw'okufiira mu ddungu bonna abaali waggulu w'emyaka 20. Leero mu ssuula ey'ekkumi n'ettaano tulaba Mukama ng'abaddiramu mu kisa kye ekingi okubakakasa okutuukirizibwa kw'ebisuubizo bye gye bali. Weewaawo nga Musa we yali akyasanguza, we yali abeegayirira nti Mukama ayoleke obuyinza bwe bwonna nga bwe buli obusukkirivu obanga wawandiika omulundi ogwaggwa mu kubala essuula 14 olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu bwe gwali. Nkiwa nti mutuuseeyo tusome nga bwe twetegereza mu kubala essuula 15 kuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lwabiri mu olumu. Nti Mukama Katonda n'agamba Musa ayogere n'abaana ba Isirayiri abagambe nti, bwe mutuukanga mu nsi gye mbawadde, mwe munaabeeranga nga ge maka gammwe, ne muleetera Mukama Katonda ebiweebwayo ebyokye nga mubijja mu biraalo byammwe oba mu bisibo byammwe, ekiweebwayo ku muliro oba ssaddaaka enjokye okutuukiriza obweyamo bwammwe oba ebiweebwayo olw'okweyagalira oba ku mbaga zammwe entongole, ne muvaamu akawoowo akasanyusa Mukama, kale no oyo anaaleetanga ekiweebwayo eri Mukama Katonda anaawangayo ekiweebwayo eky'emmere ey'empeke eweza nga kilo emu n'ekitundu ez'obuwunga obulungi nga mutabuddwamu amafuta ag'omuzeyituuni agaweza nga obutundu 9 obwa ini. Ini nakisomye nti zaali ndita 4. N'olwekyo buli w'otuuka ku kigero kye bayita ini manya nti ziri lita 4 era kibanga kilo 4 ey'amafuta ag'omuzeyituuni. Ku buli mwana gwa ndiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa oba ogwa ssaddaaka munaateekerateekerangako obutundu 9 oba ini eya wayini nga ky'ekiweebwayo ekyokunywa. Bwe munaabanga muwaayo endiga ennume munaateekateekanga ekiweebwayo eky'emmere y'empeke ewezanga kilo 3 n'obutundu 2 n'ekitundu obwa ini ez'obuwunga obulungi nga mutabuddwamu n'amafuta ag'omuzeyituuni ag'obutundu 9 n'obutundu 2 obwa ini era n'obutundu 9 n'obutundu 2 obwa ini obwa wayini nga kye kiweebwayo ekyokunywa ekyakawoowo akasanyusa Mukama Katonda. Olw'omunaana, bwe munaabanga muteekateeka ente ennume ento ey'ekiweebwayo ekyokebwa oba ssaddaaka okutuukiriza obweyamo oba ekiweebwayo olw'emirembe eri Mukama Katonda, ku nte eyo ennume munaaleeterangako ekiweebwayo eky'emmere ey'empeke eweza gulaamu 6 n'ekitundu ez'obuwunga obulungi nga mutabuddwamu amafuta ag'omuzeyituuni agaweza kilo 1 n'ekitundu. Era munaaleetanga wayini aweza lita 2 nga ky'ekiweebwayo ekyokunywa. Kinaabanga ekiweebwayo ekyokebwa mu muliro ne kivaamu akawoowo akasanyusa Mukama Katonda. Buli nte ennume oba endiga ennume na buli mwana gwa ndiga oba embuzi ento zonna zinaateekebwateekebwanga mu ngeri eyo. Munaakolanga bwe mutyo ku buli gye munaateekateekanga nga wezinenkanankananga obungi. Buli nzaalwa yenna kimusaanira okugobereranga enkola eyo buli lw'anaaleetanga ekiweebwayo ekyokebwa ku muliro ne kivaamu akawoowo akasanyusa Mukama Katonda. Mu mirembe gyammwe gyonna egirijja, omugwira oba omugenyi yenna anaabeeranga mu mmwe bw'anaaleetanga ekiweebwayo ekyokebwa ku muliro ekivaamu akawoowo akasanyusa Mukama Katonda anaakoleranga ddala nga bwe mukola. Ekibiina kyammwe kyonna kinaabeeranga n'amateeka ge gamu mmwe ge munaakwatanga era n'abagwira abali mu mmwe ge banaakwatanga. Eryo linaabanga etteeka ery'enkalakkalira mu mirembe gyammwe gyonna egirijja mmwe nga bwe muli n'omugwira bwatyo bw'anaabanga mu maaso ga Mukama Katonda. Amateeka n'ebiragiro bye munaakwatanga n'omugwira anaabeeranga mu mmwe byanaakwatanga. Mukama Katonda n'agamba Musa nti, tegeeza abaana ba Isirayiri nti, bwe munaayingiranga mu nsi mwe mbatwala ne mulya ku mmere y'omu nsi omwo, munaaleetangako ekitundu nga ky'ekiweebwayo eri Mukama, munajjanga ekitole ku mmere gye munaasookanga okussa mu gguuliro ne mukireeta nga ky'ekiweebwayo ekivudde mu gguuliro. Ku mmere eyo gye munaasookerangako okussa Munaaleetangako ekiweebwayo ekyo eri Mukama Katonda okuyita mu mirembe gyammwe gyonna. Mukama yeebazibwe. Wano mu kitundu kino ekisooka mu ssuula eno tulaba nga Mukama abawa obukakafu nti wadde bajeemu abaagala era waakiri ezzadde lyabwe balisikira ensi gye yasuubiza bajjajjaabwe. Wadde tumanyi nti n'okutuusa leero yonna tebannaba kugisiikirira ddala yonna nga bwe yagibasuubiza, ensalo zonna nga bwe yazibawa. Naye era nga nkikakasa nti kirituukirizibwa mu bufuzi bwa Yesu Kristo mu Yerusaalemi gye bujja, we nkiwa nti ffenna tulibaayo weewaawo. Nti weewaawo kwe kubawa amateeka okuwangayo ssaddaaka ez'okwebaza gy'ali nga bayingidde mu nsi eyo. Jjukira nti oba bakyali mu kiyongobero ky'okufiirwamu bannaabwe n'okuba nti bwe baagenda mu lutalo ne babagoba ntyagi, Mukama agamba Musa abazzeemu amaanyi nti ensi gye yabasuubiza bajja gituukamu era bajja gifunamu amakungula, era bwe bati bwe bagwanidde okweyisa nga batuuseeyo. Ebyengera bye baliba nabyo mu nsi eyo mwe mwali mujja okuva eŋŋaano ne wayini, n'olwekyo bajja kuba n'emizabbibu, bajja kuba n'ennimiro ez'eŋŋaano. Era olwo yali nga abawa obukakafu nti baliba tebakyalya maanu nga bwe gwali mu biro bino nga bali mu ddungu. Amakulu g'amateeka gano naddala gye tuli mu mulembe gwaffe guno kwali kuba nga baweebwa ebipimo oba ebigero kw'ebyo bye baali balagiddwa mu Baleevi essuula ey'okubiri. Tetujja kukyukayo naye nga bwe muli abawandiisi era abasomi abalungi, oyinza okuwandika mu notes zo mu Baleevi essuula ey'okubiri we yali alagira Musa okuba nti baliba n'ebiweebwayo eby'empeke, n'abalagira nga bwe baabikolanga oba bwe balina obikola n'omugaso gwabyo okusinga kyali kiweebwayo kya kwebaza. Wano yali abawa ebigero oba ebipimo kw'ebyo bye baali balagiddwa, awamu n'okubakubiriza okwebazanga Mukama oyo abawa byonna mu nsi eyo gye bagendamu okubabeezaamu obulungi emirembe gyonna. Bannansi awamu n'abagwira mu bo bonna tulabye nga abakalaatirira okuba nti balina okukwata amateeka ago emirembe gyabwe gyonna. Ekyalina okubabeesa mu ndowooza y'okubeerwa kwa Mukama Katonda olubeerera gye bali mu kyamateeka olw'okubiri mu ssuula nga ey'omunaana abagamba nti bwe mutuuka mu nsi gye mulituukamu temwerabiranga nti Katonda yakoze eki, yagibatuusizzaamu ne mutakwata oba ggondera mateeka gange oba okuneesiga nga Mukama Katonda abakubiriza. Kuno kwe kulina gye tuli okubirizibwa okuwangayo ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo eri Mukama mu yeekaalu mwe tukuŋŋaanira okumusinza, omutendereza n'okugabana ekigambo kye mu kusiima obugabirizi bwe n'obukuumi bwe gye tuli olubeerera, nga tukkiriza nti biba akawoo akawoomu mukiwulidde mu kitundu entakira ng'akigamba nti kye kinaaba akawoo akawoomu eri Mukama Katonda gy'ali k'obukakafu bw'okukkiriza kwaffe mu ye olw'otubeeranga olubeerera. Weewaawo ng'obuweereza bwe njigiddemu okuweereza wa Calvary Chapel tetusasira kukuwaayo ebiweebwayo, naye tekitegeeza nti okuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo tekirina makulu. Era wadde ennaku zino tetukyayisa kabbo oba kasawo, ebokisi eziri awo mw'oteeka ekiweebwayo kyo ekimu eky'ekkumi okuba nti otuukiriza ennono so si mu ngeri y'amateeka g'endagaano enkadde, naye mu mateeka ago gw'otambulirizaamu ekisa kyo Mukama kyakutambuzaamu. Mukama yeebazibwe. Ebyo byali etteeka ekkakali eri Isirayiri olw'obugenderevu Mukama bwe yalina gye bali okuba nti yali kabaka waabwe, yali Katonda waabwe, n'obufuzi bwe yali gavumenti yaabwe, era ng'amanyi bulungi nti ye yali ababeezaawo mu byamagero bye yabakoleranga bali mu ddungu. Mwe mwali okuba nti baamala emyaka egyo gyonna mu ddungu, naye engatto z'ebigere byabwe tezaggwerera n'engoye zaabwe tezaakaddiwa. Wewao abamu kuboba afa. Na ye abaona nebawamba ensi omwali banagwanu ne baanaki. Bonna zaali nkola za Mukama era mu ngeri naffe gye tutambulizaamu okukkiriza kwaffe nti kisaakye bwe kitatubeera tetumalaako. Mukama yebazibwe. Ti Mukama yebazibwe. Tegaba magezi go oba bumanyiwo, experience yo oba bumanyirivu bwo. Tekuba kuba nti oli w'amaanyi nnyo oba omanyikiddwa okuba nti omalako. Mukama Katonda yekka gw'olina okulabiza obusobozi bwo okusobozesebwa. Mukitegeera. Kyava akiwanga etteeka naffe mwe tuyigira mu ndagaano empya bw'ogenda gy'ebisomesebwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Timoseo esula ey'okutaano. Oyinza okino oti nga naye nga tetujja kugendayo. Waakubiriza ebiweebwayo mu n'engeri gye birina okuweebwayo n'okuba nti ye kennyini Pawulo yagendanga mu makanisa gonna ng'afuba okulaba nti afuna ekiweebwayo akitwale eri ekkanisa mu Yerusaalemi. Kiba kitwetaagisa okuba nti ffenna tetwesuirayo gwa naggamba okuba nti tuwaayo eri Mukama mu bifo mwe tukuŋŋaanira okumutendereza, okumusinza n'okugabana ekigambo kye nga tusiima obugabirizibwe n'obukuumi bwe gye tuli olubeerera. Kubanga tekikoma mu tuweesa Mukama mukisa ate nga we tumanyi nti ogugwe gwe gugaggawaza ne kutagattwa buyinike. Si we guli wabula n'okweyongerayongera obuweereza bw'obwakabaka bwe ku nsi. Engero esula ey'okusatu olunyiriro olw'omwenda n'olw'ekkumi lugamba nti Mukama mugulumizenga n'ebyobugagga byo n'ebibala ebisooka eby'ebintu byo byonna eby'omu nnimiro yo. Olwo amaterekero go lwe ganajjulanga ebintu enkumu era n'amasenero go ne gajjula ne gabooga omwenge omusu. Weewaawo. Ate era ne mu Malaki essuula ey'okusatu onyiriro olw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri Mukama Katonda yali ayogera ne Isirayiri yabagamba nti muleete ekimu eky'ekkumi ekijjuvu mu nnyumba yange, ennyumba yange ebeeremu emmere era mwongezese, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbawa omukisa ne gutabaako ne we gulijja, kale ndikuuma ennimiro zammwe ne zitazikirizibwa balabe, so n'omuzabbibu gwammwe ne gutakunkumuka bibala byagwo nga tebinnatuuka kwengera, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Era amawanga gonna gali bayita ba mukisa kubanga muli ba nsi esanyusa. Kino ky'ekisuubizo, bw'ayogera Mukama Katonda ow'Eggye. Mukama yebazibwe. Mukama watuwa ebisuubizo ng'ebyo mu ndagaano enkadde. Ate abamu ne tuyingira mu ndagaano empya ey'ekisa. Tetulwanidde kubitwala ng'ebyawandiikibwa eri ab'endagaano enkadde. Tulina okutwala obusika bwaffe ng'ebisuubizo ebyo we bituukirizibwa mu Yesu Kristo, okuba nti wadde tetulina kukwata kimu kya kkumi kye tubaze nga enkoko emu ku kkumi oba embuzi emu ku kkumi, naye nga tuwaayo eri Mukama mu bungi bw'okusiima ekyo kyatugabiridde. Mukama yebazibwe. Olwo n'atuwa omukisa gwe okusinziira mu buyinza bwe obusukkirivu, obusukkuluma n'okutegeera kwaffe nga bw'asuubiza. Mu kweyongerayo tusoma okuva mu nnyiriri olw'abiri mu bbiri okutuusa ku lw'abiri mu omwenda mu kubala essuula ey'ekkumi n'ettaano nti naye nno bwe munaalemwanga okukwata amateeka ago gonna Mukama Katonda g'awadde Musa nga mukikoze butagenderera, amateeka ago gonna Mukama Katonda ge yalagira Musa okugabatuusaako okuva ku lunaku Mukama lwe yagamuweerako n'okweyongerayo okuyita mu mirembe gyammwe gyonna egigenda okujja, ne mugasobya mu butagenderera n'ekibiina kyonna mu butamanya, kale nno ekibiina kyonna kinaaleetanga ekiweebwayo eky'ente ya sseddume ento emu nga ky'ekiweebwayo ekyokebwa omuva akawoowo akalungi eri Mukama Katonda, nga kuliko n'ekiweebwayo eky'emmere y'empeke n'ekyokunywa ng'etteeka bwe liragira, n'ekiweebwayo eky'embuzi ennume emu olw'ekibi. Kabona anaatangiriranga ekibiina ky'abaana ba Isirayiri bonna, era bwe batyo banaasonyiyibwanga kubanga baasobya obutagenderera. Ate banaabanga baleese ekiweebwayo eri Mukama Katonda ekyokebwa ku muliro era n'ekiweebwayo eri Mukama Katonda olw'ekibi olw'ekisobyo kyabwe ekitali kigenderere. Ekibiina ky'abaana ba Isirayiri bonna bwe batyo banaasonyiyibwanga, n'abagwira abanaabeeranga mu bo nabo banaasonyiyibwanga, kubanga abantu bonna banaabanga basobereza wamu nga tebagenderedde. Naye omuntu bw'anaasobyanga ng'ali bw'omu butagenderera, anaaleetanga embuzi enduusi ey'omwaka gumu ogw'obukulu nga kye kiweebwayo olw'ekibi. Kabona anaatangiriranga eri Mukama omuntu oyo asobezza butagenderera. Bw'anaamalanga okutangirirwa anaasonyiyibwanga. Munaabeeranga n'etteeka ly'erimu erinaakozesebwanga ku muntu yenna anaasobyanga nga tagenderedde, bw'anaabanga enzaalwa oba ne bw'anaabanga omugwira bulijjo abeera mu mmwe. Wano tulaba okubeera kwa Mukama gye bali, obusaasizi bwe n'ekisa kye ekingi gye bali mu bwase kinoomu, that is individually, oba ng'ekibiina, that is collectively, nga basobezza gy'ali mu butali bugenderevu, nti baasobolanga okutangirirwa kabona ne basonyiyibwa Katonda waabwe gwe baali basobezza mu kumenya etteeka lye, olwo ne batasalirwa musango gwa nsonga. Kubanga okumenya amateeka ga Mukama mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu, oba okoze eki? Gaba gamenyese, oba osobezza. Weewaawo nga ne Yesu Kristo bwe yasaba ng'ali ku musaalaba n'asaba Kitaffe okusonyiwa olw'obutamanya kye baali bakola, tumanyi bulungi nti amakulu g'okutabagana kwa Katonda n'abantu gasinziirizibwa mu butukuvu bwabwe gy'ali. Obutukuvu bwabwe gy'ali buva mu bugonvu bwabwe eri amateeka ge. Kama yebazibwe, amateeka ago g'ebiragiro by'atuwa okumanya engeri gye tugwanidde okuba abatukuvu gy'ali. Olwo entabagana ye, his relationship naffe, neeba eyannamaddala. Kama yebazibwe, kubanga ye mutukuvu abeera awatukuvu awatukuvu. N'olwekyo bw'osobya mu butali bugenderevu nga we yali abagamba mu kiseera kino, tekikuggyaako musango. Weewaawo naye assaawo engeri y'okuba nti otangirirwa, you exonerated, n'osonyiyibwa. Weewaawo era bwe tuyingizibwa mu ndagaano empya mwe tutambulira mu kisa kya Mukama olw'omusaayi gwa Yesu Kristo ogwasasula omutango ogw'olubeerera, twegayira ebyonoono byaffe okutusonyiyibwa bye tumanyi ne bitakoze eki ne bye tutamanyi. Bwe weetwala nti gwe ofuba nnyo era weemanyi nga atuukiridde, nkukakasa nti mu ngeri emu oba endala totuukiridde. N'olwekyo weetowaze eri Mukama obe oyo atambula n'omutima omumenyefu gy'ali mu kwenenya olw'omusaayi gwa Yesu Kristo okuba omutangiriro gy'oli, an atonement covering, ku bulamu bwo. Olwo Mukama lw'akutunuulira aba atunuulira Paulo Masembe okuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo. Kama yebazibwe, naye buli lw'oggyayo obumanyirivu bwo bw'okuba nti otuukiridde eri Mukama, nti ogenda buli ku chaachi buli Sande, osoma Bayibuli yo buli kiro ne buli kumakya, osiiba ennaku bbiri buli wiiki, osaba nnyo simanyi, okola ki? Tewali bikolwa na kimu bisobola kutuukiriza eriwa eri Mukama. Weewaawo tewali na kimu kisobola kusaanyiza. N'olwekyo mu kutuukirizibwa kw'okusasula omutango Yesu Kristo gwe yasasula ku musaalaba, tumanya bulungi nti ffe tutambulira mu kisa kye lubeerera nga tukoowoola omusaayi gwa Yesu Kristo, tubeera omutangiriro, an atonement covering. Kama yebazibwe, era wano tulaba nga kwali kubajjukiza nti nga batuuse mu nsi ensuubize tebaalina kulekayo okukwatanga mateeka ga Mukama Katonda ge yali abalagiridde mu Musa, gonna okuviira ddala bwe baali ku Sinaayi oba mujjukira we yabawa amateeka ekkumi n'atandika ogazimbako mu kitabo ky'okuva kutuuka we kyaggwaako n'okuyingira mu by'Abaleevi nga we twasomesebwa, nti amateeka ago gonna agaabalwa okuba nga 362 baalina okugatuukiriza emirembe gyonna. Era mu kubajjukiza nti nga batuuse mu nsi ensuubize tebeesuirayo gwa nnaggamba ne bagamba nti tutuuse, olwo tumwerabire oyo atutuusizza. Kubanga engeri yokka gye baalina okuba n'ekiwummulo, mubanga wali okisomyeko, ekibeera eri abo bonna abakkiririza Mukama kwali kuba nti baalina kuwummulira mu ye, so si kwata nnaku za ssabbaatu kokka oba kukola chi oba kola chi ne kwebeza mukama ngabeto waze ngabawulize ngabamukiririzamu ngabamwagala ngabamuwamantira ngabamwetaga mukama yebaziwe era mukweyongerayo munyiriri okuva kulwasatu okutusa kulwasatu muwo mukaga akibakalatirira obukulu bw'obutavuola kitiibwa kye mu kumenya amateeka ge mu bugenderevu n'ekyokulabirako kyoyo eyakwata ng'agamenya bwe tusoma ku nyiriri okuva kulwasatu okutuusa ku lwasatu mu omukaaga zigamba nti naye buli muntu anaakolanga ekibi mu bugenderevu bw'anaabanga enzaalwa ne bw'anaabeeranga omugwira abeera mu mmwe omuntu oyo anaabanga avudde Mukama Katonda n'olwekyo anaagobwanga mu bantu be ne bamwesalirako ddala olwo kubanga anaabanga anyomye ekigambo kya Mukama Katonda n'amenya etteeka lye omuntu oyo anaagoberwanga ddala okuva mu bantu be ne bamwesalirako ddala era ekibi kye ekyo kinaasigalanga ku mutwe gwe kama yebazibwe nti asobye mu bugenderevu mu kuvuola ekitiibwa kya Mukama Katonda kubanga mulembe ogwo ekisa kye kyali kya kigero kutemya n'okuzibula ng'omuliro gukuyodde naye ng'agamba nti tekabatanda ne mumenya amateeka gange mu bugenderevu era tubuulirwa wano era ndowooza Musa we yali awandiika ekitabo kino ekyokubala kyeyava akisaawo nti abaana ba Isirayiri bwe baali nga bakyali mu ddungu ne basisinkana omusajja omu ku b'omu kibiina ky'Abayisirayiri eyali atyaba enku olunaku lwa ssabbiiti abo abamusanga ng'atyaba enku ne bamuleeta eri Musa ne Alooni n'ekibiina kyonna ne bamuggalira mu kkomera kubanga baali tebamanyi bulungi kyakumukolera awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti omusajja oyo ateekwa kuttibwa ekibiina kyonna kimukubira amayinja ebweru w'olusiisira ekibiina kyonna ne kimufulumya wabweru w'olusiisira ne kimukuba amayinja n'afa nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa nzamukiraba mu kuva essuula ey'asatu mu emu olunyiriri olw'ekkumi n'ennya awamu ne mu kuva essuula ey'asatu mu ttaano olunyiriri olw'okubiri naye asatu mu lumu kkumi na nnya mu kitabo ky'okuva Mukama yali yalagira nti munaakuumanga ssabbiiti kubanga lunaku lutukuvu buli anaaluweebulanga waakufa na buli anaakolanga omulimu gwonna ku lunaku olwo waakuggibwa mu bantu bwe attibwe mukiraba naye nga we batuuse mu biro bino bagamba ho muganda waffe bamunaffe ono tunaamukolera ki ng'ekigambo kya Mukama kyamulagirako okutuusibwako kikakali katumutereke wano tubuuze Musa ne Alooni eky'okumukolera Musa we yabuuza Mukama n'amugamba teeka nali wadde mukiraba era tubuulirwa nti yakubwa amayinja ebweru w'olusiisira n'attibwa olwo ebyamuddirira abaana n'abazzukulu be baasigala bakinyumya oba ab'enganda bw'abanga teyalina zadde ekyalina okussa mu kibiina entiisa y'obwakatonda mu bo eri bonna Mukama yebazo era tusoma mu kumaliriza mu nnyiriri okuva ku lwasatu mu omusanvu okutuusa ku lwana mu olumu nti awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti yogera eri abaana ba Isirayiri obalagire beekolere amatanvuuwa bagatungenga ku nkugiro z'ebyambalo byabwe mu mirembe gyabwe gyonna era ku buli tanvuuwa batungeko akaguwa aka bbululu amatanvuuwa ago munaagatunulangako ekyo ne kibajjukiza amateeka ga Mukama Katonda gonna ge musaanira okugonderanga mulyoke mugagobererenga mulemenga okweyonoonyesa nga mukola ebyo ebitaliimu nsa byokka nga bye bisanyusa amaaso gammwe n'emitima gyammwe bwe mutyo munajjukiranga amateeka gange ne mubeera batukuvu eri Katonda wammwe nze Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi y'e Misiri okubeeranga Katonda wammwe nze Mukama Katonda wammwe Mukama yebazwe mwekyo tulabanga Mukama abawa bonna ennyambala ebawula gyali okuba abagonvu eri amateeka ge olw'okuba be balonde be Mukama yebazwe olwo ne kiba nti Abayisirayiri baali bawufu ku mawanga amalala mu ndya that is in their diets bamujjukira be bakugira okulya ne be yabakkiriza okulya okwawukana n'amawanga ge baali bagenda okuyitamu n'okusisinkana mu nsi gye baali bagenda okutuuka awamu ne mu nnyambala yaabwe. Okwolesa nti Mukama Katonda ye yali Katonda waabwe gwe basinza era gwe bagoberera ogonderanga olubeerera. Mukama yebazibwe. Ekyannyambazza essaati eno nsobole okulaba kye yali ategeeza nti amatanvuwa bwe gati ge yabagamba okuteeka ku byambalo byabwe batungiremu wuzi eza bbululu. Nkiwanti ekyateesangamu wuzi eya bbululu kubanga ku yeekaalu ya Mukama oba ku weema ya Mukama kwalingako olugoye olwa bbululu okusinga ku ntimbe ez'obweru n'ez'omunda. Mukitegeera nti ku byambalo byabwe nga omwalaba bwe baalinga bambala nti baalinga bambala okusinga makansi weguli nange wenagezezaako naye nagenza okulaba nga tetuuka wansi. Balina okusibirangako amatanvuwa oba tassels bwe ziti ne bateekamu wuzi eza bbululu nti kinaabanga ekijjukizo gye bali buli kaseera ki kye bali n'engeri gye balina okweyisaamu olw'okuba nti Mukama Katonda ye yali Katonda waabwe. Kama yebazibwe. Tumanyi bulungi embala y'obuntu nti bw'otajjukizibwa entakera n'ekyoyagala okyerabira. Si bwe guli? Si bwe guli? N'ekyoyagala okyerabira. Nekogambye eggulu erimu nti omwagala ennyo ate nkya omukyawo. Naye bw'oba n'ekijjukizo ku kyambalo kyo nga we yabalagira okuba nti kibakugira obutasinza bakatonda abalala ne mu mitima gyabwe awamu ne mu maaso gaabwe nga balina bokka teri abalaba weewaawo kubanga oli wekka ekirowoozo ne kikujjira eky'okuvvoola ekisa kya Mukama oba okwonoona oba okyetunuulira wansi n'olaba buuzi eza bbululu ku ki ku mutanvu wagolugayo n'ogamba ho nengeza nkikola mukiraba olwo ne bakugirwa obutasinza bakatonda abalala kiyite mu luzungu idolatry mu mitima gyabwe awamu ne mu maaso gaabwe kubanga tumanyi bulungi nti ng'abantu oyinza okufuba okuba nti otuukiriza amateeka gonna kubanga bakola ki bakulaba naye nobanga tolabwa Mukama Katonda aba akola ki akulaba era akusayira omusango ne kibajjukizanga amateeka ga Mukama okubeera abatukuvu gyali ng'olunyiriri olwana bwe lutugambye wano mu ssula 15 nti bwe mutyo munajjukiranga amateeka gange ne mubeera abatukuvu eri Katonda wammwe. Mukama yebazibwe. Ng'omulembe gwe tulimu ogwaleero tetugwanidde kuba nti twambala mitanvuwa bwe giti oba kuba na bikomo oba nga we yali abalagiridde okwesibanga amateeka ge ku biyenyi byabwe mujjukira bye twasoma mu by'Abaleevi. Kubanga Yesu Kristo we yali awa enkwata y'etteeka mu Matayo yabagamba nti etteeka likwatwa mu mutima weewaawo omwo mwe musinziira obukyayi obuleeta okutta mwe musinziira okwaka okuleeta obwenzi mukiraba. N'olwekyo gye tweyongera mu byawandiikibwa by'enjiri zonna mu ndagaano empya n'ebbaluwa z'abatume gye tuli tulabanga ebyambalo bye tugwanidde okwambala eby'obutuukirivu by'ebyo eby'obwetoowaze n'obugonvu eri Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Kama yebazwe. Ne tusinziriza omwo okuba nti twawulibwa gyali si lwakuba tulabwa olwa fashoni zaffe oba yunifoomu zaffe. Kama yebazwe. Kubanga n'abamu abambala fashoni ne yunifoomu ez'amatanvuwa nga Yesu Kristo we yali agamba abaali bamuwuliriza abafalisaayo emitima gyabwe gyali mikyamu nnyo. Baageza amatanvuwa gaabwe ne bagawanvuya nnyo ne bafuba okuba nti balabika okuba abagonvu eryani eri Mukama. Naye yali abagambye nti obukakafu buli nti muli ntaana nsiige kungulu. Weewaawo naffe tekitugwanidde kubanga bo entaana ensiige kungulu ng'emitima gyaffe emivundu naye nga tugeza okulaga abalala lwakuba twambala gowns oba twambala mothers union okulaga nti tuli ki tuli balokole nnyo oba tuli bazuukufu. Mukama yebazi. Kubanga kitugwanidde obutasinza Mukama mu bukuusa oba mu bunanfuusi kubanga awewa emitima. Mu Yeremiya nga tumaliriza essuula 17 olunyiriri olw'ekkumi Mukama agamba nti nze Mukama oba nze Mukama nkebera omutima ngezesa emmeeme okuwa buli muntu ng'amakube ge bwe gali ng'ebikolwa bye bwe biri. Kama yebazo. N'olwekyo tekitugwanidde kuba abo abawaayo eri Mukama mu bikolwa mu by'obugagga byaffe ebimu ebikumi oba ebiweebwayo ne tulooza nti ekyo kye kitwawula gyali mu bikola tugwanidde okuba abo abeeweerayo ddala gyali mu mazima ne mu ki ne mu mwoyo kama yebazwe mukama yebazwe saba tusabe nga tumaliriza nti twewonga gy'oli amakya ga leero mu linnya era Yesu Kristo ne musaayi gwa Yesu Kristo twewonga gy'oli amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo ne musaayi ogwa Yesu Kristo otusaanyize gy'oli olw'ekigambo kyo ky'otuweereza amakya ga leero okutwawulira ddala gy'oli kabaka wa bakabaka tukusinza era tugulumiza era tukutendereza kubanga gwe mukama katonda watulokola era bangi oyongera okubalokola olwa saddaaka y'okwewaayo kwa Yesu Kristo woterekera kintu kyonna n'okomerwa ku musaalaba n'ofuuka ekikolimo ku lwaffe fe tube balamu n'oyakanyizibwa ne Katonda Kitaffe tube naye era tube mu ye naawe emirembe gyonna n'olwekyo ayi mukama tukwegayirira nga twegayirira obulamu bwaffe ayi Katonda affe bw'olokodde okunywerera ddala nga mu bigambo byo ne mu kigambo kyo ebisuubizo byo ayi mukama tubinywererengamu n'abo abatannaba kulokoka ayi mukama mu b'enganda zaffe abako n'emikwano bonna ayi Katonda affe ekisa kyo kibabeere babikkulwe amaaso bagibweko olufu olubabikka amazima agabafuulira ddala abedde mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe tusabye era tulangiridde amen kama abawe ennyo omukisa.